Gumbula abazali bamekhaya
isawashiya
isawashiya emakhaya
hlala ngumbula mina
gumbula abazali bamekhaya
isawashiya
isawashiya emakhaya Ubatina sejabula uma simbona nesaphila Ubatina sejabula
simbona nesaphila
Ubatina
banomama
inganezenu eziphume kakasini Ubatina sejabula uma simbona nesaphila Ubatina sejabula
simbona nesaphila
Ubatina
banomama
inganezenu eziphume kakasini
Uthi wabonani wena
kabi kabi
wena
sisehlale nje
wabonane
kuyathi wabonani wabona isintombi sidlala umqashiyo
Uthi wabonani wena
kabi kabi
wena
sisehlale nje
wabonane
kuyathi wabonani Wabona izintombi zidlala umqashiyo
yathi wabonani
uyothi
wabonani wena
wabona izintombi zidlala umqashiyo
yathi wabonani
uyothi wabonani
mhlabeni
bo wabona izintombi zidlala umqashiyo
ikhala
yathi wabonani
uyothi kabi wena
wabona Isintombi sidlala umqashiyo
chalalala
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 chalalala chalalala
yathi wabonani
yathi wabonani
emhlabeni
wabona Isintombi sidlala umqashiyo
kabi ngempela
yothi wabonani
wena
wabona isintombi sidlala umqashiyo
ayi kanyisa nkosi
kanyisa nkosi wela kithi mnambithi